mimi najongea kwenye ulingo wa mapenzi na kimbia zote kwa zote najifungua chote ya mapenzi nimefungua tabibu nimedabwalika sipati tabu oh tabu maajabu nimezoea wala sina ghadhabu kama moyo twika kana feel vibe I don't know ila I'm solo
Nipo free to be single, so sweet. Niko free to be single, so sweet. Ah, mashallah, yalisha pono majira. Roho kwa tu imejavura. Kufa kwa jana kulala. Taratibu, kunjo langu lisha pata tabibu. Nimedabulika sipati tabu. Oh, tabu. Majabu, nimezoea wala sina ghadhabu. I don't know ila I'm so lonely. I'm so lonely. I don't know ila na enjoy kuwa lonely. I'm so lonely. I don't know ila na enjoy kuwa lonely.
I don't know, ila na enjoy kuwa lonely.